listening to DJ Wally Sen.
Good time. wa ubeadu wakiwa hit kwa industry nikimanuva kama mtu wananyesha mahewa nikileta wakuki lakini saumesa beta Kamata, sister kata, kiyuno kapyungo na mungi wa mtindo
Come through, niki rap to my 1-2 Na kwenye club, what do wanna dance to? Jomino kwenye track, majabu Beat wazim, sauti ya dahabu Unatakaji ma, welcome to Bora sura ni nice, it's Amda Bams Oh, najua nime wakwachu Najua leo lazima watu wa banju Okay, chafuke kwani nini Wanauliza tutasifu happy mbaka lini Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini Mata nishike drinks, nikicheki warembo hivi Tuangaliane, tusalimiane Hizo namba za simu ndio tubadilishane Vivile tumejua na leo tu Kwa hivyo leo tu, tutainuka tu Nako, ruka tu, bap, banjuka tu Life ni fupi na amisi chifungi Na weka shida chini na tupa mikono juu Bap, 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 banjuka tu Bap, bap, bap
DJ Wallison
Zenu pikipiki, leo tunaenda kana na beba zigi mingi Kakuna mamadam, beba sidi mingi Ni mimi hapo back left, paparazzi Wanifanya ngumu kufanyo sherati Nakumbuka kabla nifuge manati Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace Squeeze a back seat, ilikuwa love seat Smooth na manual unafikiria ni automatic Tint kwa window muadhara ndo atutaki Apa perfection tunaifanya bila practice Mele naona success, nafunga hat-trick Mindo the jet way joy, tisha half-pick Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat Nairobi city tunairun kama athlete
Das tusijali, atukujudge Apo diye tutapo, apo apo Tusijali, atukujudge Apo, apo, apo
Can I be free? Relax and take it easy We only get one life So live your life Oh, oh, fire, you know I'm right yeah. Welcome to paradise yeah. Girl, don't just fantasize yeah. Light up and free your mind
Unipendi unajua ni nani beast hapa Na level zao deadly uko unajua sina exist hata Na kuombea daily ufike mali una aim Before ni dead ni jenge na V8 baba Before they play me ni oneshe mali snakes
Mali snakes wako
Surgery ya utona ma mistakes
Inekwa surgery
Uneza acha kukomplain
Acha kukomplain
Swenda ganya side ya ni main
Can I be free? Relax and take it easy We only get one last So live your life Oh, oh, fire, you know
Tanya, please don't go down
Go to my
running, I'm gonna be up and down
Please write your number down
Come, let's get down
Excuse me, miss Na langu ni Jackson Together me and you Tutaleta action Joe sogea karibu ni kupe Miti kasi Sio utani ninachoomba ni nafasi Kama dano tu Ano tu of the time Ni kweleze ni Lili kumai Talk a first time Nilipole my eyes On you Nilibelieve it's true Kuwa ni wewe tu I promise you Utapenda buu na utanipenda tu Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu Ntakupa chochote utakacho Pairs and pairs I go to sand Cause your love My cherish I'll keep Till I scandals Pairs and pairs I'll go to tangles Your love I'll cherish to keep Till I scandals
Kukuta kama hiyari ni hito
Miangu mebandika picha zako kwa ukuta Mepewa madawa kadhaa na mganga kukuvuta Ukumbuki jizi kwa saluni ukisukwa Nywele zako kwa mfuko kila siku nazunguza Ukoke ni kivu kwa kamba minangu kwa nyumba Brako lilipoti unajiku wapi mindo najifunga Hata zezu kuambia nini hako jana kwa basi likuwa nagusa Muyo kwa kona angu nilijikunja usa hata kondea ezi nchungua Kilo siku kioga na freki dogo tunasikia kujiua Tuna kuambia valiant isifika saa kunulia maua Weni manzi angu weta kupatie matunda Fungua mdomo sulize kani tamwe kula Fungua mdomo sulize kani ngumu wa uma Simbayo utanipandise kutafuna kutoka kwa nyuma Vile utashiba zomi lazima utanikumbuka Jua kale lazima jitino utekumbuka Yeah, yeah Jua kale Vile tafanya
Trip ya party unasema bado Begi la Chanel unadai bado Unanikomoa mama hadi bando Niambie mama utakalo sawa Niambie mama usemalo sawa Cause I'm so in love mama utakalo sawa Niambie mama usemalo sawa Sijune
Penda much. Don't forget to wear socks. Na amua chuku play soft. Miss Njoki, uoga na Rexona. Maka esafi na pia amesoma. Wacha nasta mboch piga simu. Wendi ya manyanga busha vitu. Mama unachua una look so pretty. Usisahau mwele ametoa blow dry. Yongara mzuri ndosi ya kitoka. Kumbe huwa amenunua Gikomba. Aendapo aezi kosa mikoba. Ile amebeba mira na lipstick. Miss much.
I want to see you. 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 Tatisa kamili ndio mimi naamuka. Na umona mifupa nikicheki mlango wangu imefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya, kweli jana ni nini mimi nilifanya? Izi madent kweli nilipigwa nganya. Sina memory, manze sina clue. Nakuja nimesota kwa meza tu ni mablue. Nakuja na jirani yangu mkamba, nikienda luna msalimia bari mama. Kwa asira nazibu utahama. Nini nilifanya majabu, 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 ya majabu, majabu, ya majabu. Jana kulienda te, ate, jana nilifunywa te, ate, jana nilifanya te, ate. Yo wasile niambie, kulienda te, jana kulienda te, ate, jana nililewa te, ate, jana nilifanya te, ate. Yo wasile niambie.
Listening to DJ Wally Sen.
DJ Wally Sen.
Kama mishuma, especially mimi na manga. Na mimi, wana niita habibi. Wana sema miuspit kile, lakini miuspit hivi. Bila mimi, haiweze kani. Bila suti timota, kisha aje. Bila nare blaze, itabamba aje. Bila tembo, itapewa aje. Stop relaxing, question asking. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor and don't stop dancing. Get on the floor, bianta te, bianta da. Kontoma ina kubanta.
Nimekuwa stoka kwako, na kwangu bado na mtoto, lakini niwe naona kondoto. Sasa vitu lio sitoke hapo, nekuligi kitamu. Namba tu nite namba zaku, napata kisa wako. Sasa vitu lio sitoke hapo, nekuligi kitamu. Namba tu nite namba zaku, napata kisa wako.
Cheka na miko eni bachelor na ujaoa. Cheka na miko mefundwa na unakojoa. Usicheke na misa bunyeni madresa nitatoa. Jamaa leo neto kimlamo ni
sasa
kumla moja tu ianza. Wani leo ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima nipe simu. Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Best yako mnulie bia pia nae. Mtu akileta noma hapa pikana nae. Mazi akileta maringo joa chana nae. Kuta mwingine mwambie nipe nawe.
kibao tusikazie we safi twende ndani ya diamonds bora usiwe mtaro I say nameless John diskiana yake twali mkazie itabidi tumetumia tu massage Kenya official iliyofanya recognition na kila Friday Joe wangani vacation kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza ushibe vipoki ugali ndio swafi haraka kuchoma maini ndio kitu ya pili na ifurahi tunaanza na mapele
Friday you need to be na kwa I see come shine in your club Aya hii ni ile club ya ajabu na hanyo acha kuonyesha venye haufanyo reverse psychology mwambie kitu hawezi fanyo si unani like na mimi na ku like so tuna like ya nasi una like na mimi nina like so Tuneza anza kutai na ashara ruka Ashanza kucheka kiswahili na musha Hata kamba ezi mbuka Kabla jamuka Ajanza kuenda ni shamu Agizia smano fais na sambuka hey, Kumbe ni enda 18 Sami ningeti waje Kumbe ni enda 18 Brenda na pewa maje Kumbe ni enda 18 Sexy treat Kumbe
na mafuta kipiri chinipate kuwa chemsha kikamili tupate kuwa amsha
kili na maiki tupate kuwa toma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu ila huu tumejua kuna traki ambayo inagonga kama traki ya ogopa umba umba umba
basi weka mkono kwenye kiuno na usawa niche sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
Kizeni kwa makini Prime time yangu kafika Pima rutini Weye na oz It's better to be out with your boys Making some trolls So pretty you mistake them for toys Na piga time Check some gapi Fungu Yo yako piga fine tune Check it come on Tisa nane Tane Tisa sita Tane Tane Tukawa Yeah Uko Nairobi West Do BTS
Niko kero ro Akuna kutunona kwe klabis Mugwa biyangu na ato
kuna moja na nipiga usoro na mnyemeleo kwa nikisita sita sita gani angalia vibaya lakini minajua yuwa nitaka mkwa wele ama minaona vitu zangu ndacha kwenda kwa mama vima joku kunywa nangu wanukia poa kwani umechipaka nini na hopio umechipaka uko chini asipu ikifika joy club isi jogi bila wele mekukunda jonda ni ikoti ebu simama kwaza nkagwezo vitu nikiona zimesimama lazima jonda kutibu na zimesimama lakini mkuze swale umeva chupiga picho hapo ndani usiniongeshe kiboso jo kwani ni mlami leo nimebeba siri zangu sidani just yangu iko na bado za sema nami sina class na bado za sema nami
Ukipita mihuchungulia kwa dirisha na wacha kazi yangu juna nichanganisha maboyi zicho zao nazigonganisha hata mademu wengine unawa babaisha usiku kwa mlango wako minabisha fungua nimefukuza na madogi harakisha kutite kuja tuende picnic ule fisha man's camp alafu wa mita kurudisha umekubali basi kutani hapo njacha wade ya misa usijali utakuwa tumerudi bye santi Skizeni leo, nime mpata lisa Na kweli leo, ni leo, kabisa Una ni jam, nime mpwa niki long for long Una ni jam, it's the rest of them all Una ni jam, niki kuchek yung kanita long Una ni jam, aso na sinyo kena song Una ni jam, ya mkago ikilia inajapo Una ni jam, mini nalia kwa sababu ni najapo Chisa pipi mambo, nina kumaindishen Unavyo walk, talk, tunaelewa tena Unavyoregeza mato, ninu nani kill kishenzi
Kani nime nusubika kuwa cheesy
Cheka nkimwambia nataka kum Akipita base kila mtu amwita nti Tabia tabia zake weza tanye ni mlami Kozi yake laini na nrangia nami Matu wakincheki na wish nime kuandane Jali ya cheese yake, lipata size yake Anipeleke kwake, aishi kwa mamake Kila mande na mshengware tu slale Mate, mate Ataki nimebamba mbote juu
Superwoman Situgi na chakubache Kina moja na nibamba kivyake Mile wengine wa super Nikichagua moja nikana chifunga Janet na sinaka pia Sama nami na mtaka pia Konga miona mchanga suya Kenje nami tamena Uja nami siende mbae Sama nami tafadhae Acha maswale Uja nami tamena ni
Kumbuka vile tulijuana
Chasema
Na hisi kama jana
Saita kuwaje
Kote tulifuatana Yote tutasikizana Vipi ukajitenga Ili mimi ukanilenga
Jana
janja tena. Najua utanibamba mecha. Mimi ya muani wewe kabisa. Hata kama ex wako najitisha. Na kwa mana wewe kimaisha. Nitakupa bila kukupima. Mtoto manze wewe umeiva. Wejua ni ukweli siyo sifa. Kama urembo ungeua, ungeua wengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma. Wesi kusofti na umesoma. Waka mabuda wanatama. Ile wanaweza pega ndami. Uke karami yuvuwe na mazangu. Wala karibu kichuli ya ndezao. Uke spela na fuwe ya mevani. Wala shika la mba. Wala
sanitize ya kimunju appetize rungu adidem pige nuru adichoko shtiki nduku eti bass bombo lulu na mamoro juu ya nduku kuzistam na kunduku ama dem ndani ya luku ni buwa luku luku na kuwa mjum
ya ya mbogi chocolate.
Quarantine ndani ya miti juu ya njiti na mamuro tumitini kutiset ni mitini kule miti kichopiti na madem wako fiti kazabra na matiti sanitize ya kimunju appetize ya kirungu adidem pige nuru adichoko shtiki nduku eti bass bombo lulu na mamuro juu ya nduku kuziskang na kuluku ama dem ndani ya luku ni kuwa luku luku na kuwa munju munju na kuwa
isunde quarantine isunde quarantine one week and you're young isunde quarantine isunde quarantine isunde quarantine one week and you're young isunde quarantine.
Mabob na zipiga sanitizer nikiwa ndani ya bash na maduzi na fly baby girl uko fine na die ni kubek deki ndio desk kalia nita shot nitamwaga sanitizer utajalize na kulike kubai ya kimask uingie ndani ya bash uji nice na mangwai na market sanitize to your brain kuwe high kama pain on the sky
nishapiga sanitizer na kuna vile nimeweka kwa orodha lazima tawapiga sanitizer kwa kota ile design ya kina
Korobashi na zikise la mamasti. Yoka vire na ngwana kawati. Dampe zasti rojo za wanambli. Na ingasari angwete wa mashuksha. Ina moroko kusembe tema milita. Diviti wa choko china kamasti. Chola ke na kangafu na kudasha. Machoara mosha kuri na kondiksha. Na ingasa kwa riang lima finasa. Mutu dasi muna temeze mba milita. Kari yang kwa kiradi mini picha. Badi MG na wanao. Kino fshen lapena kanairo. Meniza kukuni teleka na rada. MG heavy teacher wa kanairo. Choko jisina teacher 37. Angwete itabidi mo abuke. Show mu inda inda funa maten.
Show mu inda inda funa maten. Show mu inda inda funa maten. Kuna mese ya mindyo. Kuna adi wanami. Kwa kelepe kwa kiradi. Kuna didi wajinao. big chord.